Eliane,
sikiliza
Eliane,
baby,
you are Kale Entertainment.
Nevy Beats,
mpenzi kwa saa, sikiliza maneno yangu. Mpenzi kwa saa, sikiliza maneno yangu. Moyo wangu wataka zungumza na we. Nimechoka kuficha hisia za moyo wangu. Tafadhali niseme kwa sauti. Tafadhali niseme kwa sauti. Maneno yangu ni wotole wanami. Ni wotole wanami. Will you marry me? Will you marry me? You're my baby boy. I'm gonna throw my love, honey. You're the dream who gave me my number one. I'm gonna throw my love, honey. I'm ready on you, my baby bobo. I'm gonna throw my love, honey. You're the angel God send, my number one. I'm gonna throw my love, honey. Yeah. Yeah, yeah. Nifanyaje kukuonyesha kwamba nakupenda. Nitakupeleka kwa wasasi wangu nikakutuwirishe. Mpenzi kwanza sikiliza. Mpenzi kwanza sikiliza. Maneno yangu. Tugende wange. Tugende. Tugende. Tugende wange. Tugende. Tuchende. My baby. Bobo. My baby. Bobo. Bobo. Baby bobo, I'm gonna throw my love, honey. You're the dream God gave me, my number one. I'm gonna throw my love, honey. I'm ready on you, my baby bobo. I'm gonna throw my love, honey. You're the angel God sent, my number one. I'm gonna throw my love, honey. Yeah. Yeah, yeah. Oh, mwana yaka yaka. Kumuchana paka usiku, siku zote. All I love you, mara kwa mara.
Mara kwa mara.
Mara kwa mara.
Time to time.
All I love you, mara kwa mara. Mara kwa mara. Mara kwa mara.